abazadde baweereddwa amagezi okuwangayo obudde obumala eri abasomesa okufuna ebifa ku nsoma y'abaana baabwe kubanga abasomesa bamala obudde bungi n'abaana baabwe. Entanda eno eri abazadde basibiriddwa omutandisi w'essomero lya Real Standard Nursery and Primary School Eganda Nansana, musajja wa Kabaka Lawrence Ssebuufu, ku mukolo gw'okusomusa abayizi ba nursery abagenze mu kibiina ekisooka.
Erinnya Ssebuufu Lawrence, ebisa Real Standards Nursery and Primary School Uganda. Olwaleero twadde mukolo gwa kutikkira abaana baffe ab'ekibiina ekya top class okubasumusa okugenda mu P1. Era tukoze bulungi nnyo, abazadde tubeebaza babaddewo. Obubaka bwe mbadde nnina eri abazadde bubadde bwakuba nti nno abasomesa n'abazadde tulina okubeera nga tuwuliziganya, lwa nsonga abasomesa bano bamala n'abaana baffe obudde bungi era babalaba nnyo bye bakola, engeri gye boogeramu n'enneeyisa yonna. Nga mwekyo omuzadde olina okulaba nga owaayo obudde okuwuliriza omusomesa wo ki kyalaba ku mwana wo ky'aba akugambye, tubeere okutulabye nga tukwatira wamu.